Hey, posa wala na wala wodi na yankan. Hoba le pelam balona jana jaga jule hoba balaga wala yam nza baba.
Balona na masanja.
Awo.
Mamzera buruko.
Ege penzo mayuko.
Yana fela denge zawa.
Hey, posa wala na wala wodi na yankan. Hoba le pelam balona jana jaga jule hoba balaga wala yam nza baba.
Balona.
Simpe holo na di khale gele ta hweta le ta u kwa pelo ya kae matanta tjena o ba ke sa phele le madi aka thakatsa ka di ntle pa ka di tsheo ba ga bana ba ka ba tlhoka ntata bona ke phela ke kopana le di fatlhao tsa ka ka sebope o sa makhabunyane ba tsamaya ka maotwele a ga mari ya koko sele sepuleng bulana di apere mmui pelo ya kae gotha madi a ke ukwa go le ditlhopheng a ba sa finyella o tsebe le dile moadi jo ka ba ditlola le shume le metsi e mmeri. Mokolo mabona le ha ke sa phile le yena ke na go di le go di ke mo fa bonyane di kete tse tlhano tse o di di gholang se patse se sale se o mmeng o ke re ke philisa bana ba ka ba o yena a tlotseng ho mpolokela seriti go ke tle ke ba philise jalo ka ntate a nang le boikarabelli o phela teng ha ka o tsona le molamo o rulang ka mogale madike le siko kele e le go e haela ka tsela tsa engwe bana. Mmalona o ntlhoketse toka tsheisa ka dira gana le a se ke itiile ntate sebotsa ke re a ntsamaye godimo ke mo kobisa maoka le magabi ke a se ke a motlhaba ke ketha ka dikgobogo go no tsena le ka motlha kebeng a gobala a sa ja ena a kgetha go nka ditaba tse tlayang ka mogala wa tšhetšhe setsokotsane sa sefefo sa batho ba dira se ke dula mofufutso wa phatla ya ka seritiri sa lelapa sa le metsi ntate sebotsa ga ka le fetswe ke molebo kgwedi ya fetswe ke mago kupaisiile mahele palapalengkilebe ka ba molili go ba mmalona thompho o eninile sekgethe kilebe ka ine
anahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Yeah,